yanda joyi e mintaji sappo e joyi habaruji meɗen e studio kalanguɗi min Ali Ñalli Abdoulmouni yettinta e moɗon. Sembe kibaruji meɗen hannde haalan dow cuɓaki gaɗoteke hitande duuɓi ujunaji ɗiɗi e laso yaade hitande duuɓi ujunaji ɗiɗi e laso e goho ɗo nder leydi Niger. Seni fedde leydi hawjino cuɓaki kiidu wi'i ko kanno wawi waɗude cuɓaki en nanandu fa hannden ko ardiɗo fedde nde wi'i nder sembe kibaruji meɗen hannden. En kalandu dow ekkintinolgol CNDH fedde jinganore hakke ɓiɓɓe adama ɗo nder leydi Niger waɗani meruɓe région maraɗi ko watta ɗum ɗo tanake laabi kiite leydi no woɗiri. Yewtere meɗen pindinol hannden haalan dow filla jarol jobdiji jannginoɓe ligotoɓe Niger Post gam ɓe joɓowe toon en dan. Ɗum ndu woni laawolgol ministére kawjiiɗo jawdi leydi Singi. En nanan du fa hannden ko ardiɗo Niger Post wi'ata dow jarol jobdiji ɗi to mum en. Gaɗa gaɗol ɗereji ɓi leydaku millioji nayi e ujunaji keme ɗiɗo ko waɗa nder leydi Niger de lewru septembre du ko waɗa balɗe lasoɗi ko waɗa balɗe woronja hanano ardiɗo bureau seni fedde leydi hawjino cuɓaki cingaki 3 lewru novembre hitande duuɓi ujunaji ɗiɗi e sappo e jeɗɗi gam hawjade cuɓaki gaɗo teki hitane duuɓi ujunaji ɗiɗi e laso yaade hitane duuɓi ujunaji ɗiɗi e laso e goho o wi'iri ɗum. Bureau fedde nde ni wi'i kanno wawi hawji cuɓaki ki gam ko février hitane duuɓi ujunaji ɗiɗi e laso waɗa balɗe nayi golle ɗereji kawjiɗi filla gaɗol karti wote mo photo ɗin kantete. Nani ko maître Isaac Sunna ardiɗo bureau fedde nde wi'i Habibou Garba gam famtinde himɓe. Woronje lewru septembre wittindu ndu tawi ɗereji ɓi leydako hano ɗereji dimeki dewgal e mayde millioji nayi e ujunaji hemre e woygu e jeetati e keɓe jeɗɗi e woygu e go'o gaɗa wakkati ɓe gatti himɓe tokkiti gure e ci'e yaade commune ji no gaɗana himɓe ɗereji ɗin. Hana du himɓe seni naati gure e ci'e ɗe no gaɗana himɓe ɗereji ɗi. Jo wuroɓe adinaɓe hawju leydi kan en ardi golle ɗe gaɗa kamɓe du tan hani waɗude ɗi. Ɗereji gaɗol carte wote mo photo ɗi du to nayi lewru février hitande duuɓi ujunaji ɗiɗi e laso waɗi fu no hani tawe ɗi naati jungo ardiɗo seni kandu jagore mum yaraɗi hokko ministre kawjiɗo filla redu leydi hano no laaɓi laamu leydi bi'iri ɗum. Ndenne no haalira ni seni no wawi wi'i ko kanno wawi waɗi cuɓakiji bi'aɗi gaɗe ɗo nder leydi meɗen. Gam heɓude mosola saɗormaji yaha warta himɓe ɗo nder huɓere ñeme waɗi ardiɓe huɓere de deki juuɗe dow ɗereji gom gam gollididde koda tu kampani leydi france gon kawjiɗo ada yaha warta himɓe nder kuɓeje. Moktar hammadou ardiɗo hawju huɓere nde ni wi'i ko kan en gatti daane e kampaniji e himɓe tawaɓe leyɗe yasin tawaɓe dow filla adol himɓe wartiragol amma omo ƴama du ko watta himɓe leydi niger du gatti juuɗe mumen. Alamin washar waddani e habaru o. Adol himɓe e are mumen ɗo nder huɓere ñame hana hunde noon ko neɗɗo goto tan wawi waɗude. Ndenne sey to himɓe gatti jungo kaden du hana himɓe keɗo fa saɗorna heɓo nden ko mosolo majjantefe. Nder sigila amin o du min godi miɗen ƴewtino no waɗe kode saɗorna heɓake yaade yeeso tawa e mosolo makko heɓama illa o waray. Miɗen he ƴewtinade laabi heɓude mosola miɗen he tefude du wattanoɓe min jungo ɗo nder leydi Niger e nder leyɗe duniyaru. Miɗo watta du daane he himɓe fuu e pelle fuu tawaɗe ɗo nder huɓere ñame dow filla yaha wartaji himɓe ko watta komin durwanta ɗum hoore majjum heɓake gam wala ƴuwanɗo yasin wara moƴƴina leydi meɗen na huɓere meɗen nde. Kenga hawrine ɗiɗo ɓere jooɗa haale caka himɓe diina e diina hanti ɗo nder huɓere ñame dow ardagal CDA o hawrine nde waɗa sappo e nayi yaade sappo e joyi lewru novembre du ko tefete nder hawrine nde ni woni joɗɗinde nokkure to jooɗa haale watte caka himɓe diinaji feere feereji ko watta jonde jaam tabbita caka himɓe kaden du rafi keƴoron hakkillo fukkingo tawango nder cakantaraje ɗen mosolo mum heɓo. Sukaɓe ummatore leyɗe ɗe du ciriyake wattude juuɗe mumen ko watta gartuɗo hakkillo fukkingo ngo tabbiti. Nani ko Abdoulaye Maga ardiɗo sarusi kawjiɗo jande e fina tawaji nder fedde CDA wi'i gungu dantani gam humpitidde himɓe.
Le groupe cible quel la jeunesse
indunde sukaɓe ummatore nde wonano tefe nder lawol surude gacceji hawtade e nder tindinon accude yawa ɓerdaku e hirñere. Ɗum du waɗi komiɗen belti e batu jooɗa kaale ngu sanne gam min nani ɗereji ɗi ummatore nde mburtini kamɓe adiji ɗiɓe koƴƴi e ɗewtude leyɗe tawaɗe henɗe e CDAOle keɓanol majjun mosola wartirde potal e hakkillo fukkingo iɗum tawa ley yaadu yeeso gam sukaɓe ummatore no godi rewɓe ɓen ɗon du ɓiɓɓe bonɓe yaawi wonƴitide hakkilloji maɓɓe e wattitoɓe nder ɓiɗɗa mboɗɗako. Min paami kono woodi laabi tokketeɗi ko ɗum acce, woodi du batu jooɗo kaalel ngu horde horde non. Duuɓi ɗiɗi fuu no woodi laawol koƴetengol haruɓe min sirini nde décembre garo waɗoytam ɓen cuɓoyto to nde waɗoyte nder duuɓi ujunaji ɗiɗi e sappo e jeenayi
en 2019.
Ministére kawjiɗo kawrol jeeɗu leydi wi'i ko dow ko yaawi golloɓe jaɓoɓe jobdiji mumen junngo e junngo moƴƴina ɗereji mumen jaara banki na Niger Post gam ɓe joɓowe ton en dan to lewru décembre du watta balɗe sappo. Ɗum ndu woni ko CDTN fedde jinganore golloɓe leydi Dianthi. Nani ko Abdou Abdourahmane arɗiɗo fedde de wi'i Asumana China gam humpitidde himɓe.
La mesure de démocratisation
lawol yoɓirde himɓe har bankiji hunde noon latine no wooɗi sanne, amma minen komin jancata nder maggol ni woni tilsinol himɓe yaaha joɓowe ton banki. Ko hani woni himɓe acce neɗɗo fuu suɓo to yarata jubdi mum. Tilsinol golloɓe gol kan woni komin jaɓay nder jooɗe haale amin gom minen he gomnati hollimin kono hiɗi yaara jubdiji janguinoɓe luygotoɓe kan fuu he loktoroɓe ɓe gala lamba gollal Niger Positi yoɓaɓe. Amma komin ƴamta ko amin woni de Niger Positi o no wodi nokkuje keƴorɗe nder reedu leydi fuu ko watta jobdiji golloɓe ɓe. Ƴamɗe ɗe du jabaki mum en woni min
keɓay.
Suisance fedde jinganoro loktoroɓe de ñame ƴami loktoroɓe darna golle balɗe ɗiɗi. Fedde de ni ƴami du gomnati yoɓa loktoroɓe ɓe ceede mumen gon misali ceede janguinole ƴewtinade ɗereji taykaki ɗi jangoɓe loktorako gonno gaɗa e hitani duuɓi ujunaje ɗiɗi e sappo e jeɗɗi. Nde ƴami du fawarde hannden ko watta gomnati ƴewtino moƴƴina ɗereji jobdiji mumen ɗo nder NSP mo ñame. Nani ko Boubacar Thiousso ardiɗo fedde de wi Alamin Wachar.
Donc hannden tomin tawa ɗo wona dow ɓelam ɓernde min gonni ɓernde amin mettide noon gam gommin gommi ɗen jiya hannde nder NSP ɗon waɗanta min laylay waɗantama hen noon fo hey ba waɗanta leydi ko saabi jonde amin wona no wooɗi san ba ko winde wala alhaali muɗum. Si ɗum ƴeewama wodde du neɗɗo fo so wattama golle no hanndi tawama hokkama no gollirta wodde. Min mbi'i no hanndi hannden tawede ɓe daraka ɓe ƴeewa torra on no ɗuuɗi sanne kan jeeyi komin mbi'i Allah ɓe dartino kujje komin gaɗi rawannin ba gotel min jiyay gam ba gotel kewal majjum fuu ɓe jaɓay. Won womɓe no wara no walla min jande kawoni spécialiste ɓe mbita ɗum ɓe calaka ɓe canataɓe ɗum fuu wona ko yarata golle ɗen yeeso wodde noon no hanndi so jomum hoƴama tawede hokkama jande non watta hilno sukaɓen wodde hilno golle ɗen wodde hilno jande ɗen wodde wona dumin kollaɓe noon min neeɓi miɗon kollaɓe.
Gam heɓude mosola saɗormaji keɓeteɗi wakkati jinganoɓe himɓe leydi na jangoɓe lokkol burtoto kolla yaadu metta ɓerne mumen waɗi CDH fedde jinganore hakke ɓiɓɓe adama waɗani hawrine meruɓe région maraɗi ekkintinol gon to maître Asumana Moussa ardiɗo ekkintinol gol hegaki ardiɗo salo ɗowtanade laabi kiite gam ɗowtanade laabi ɗi watta ko jam tabbita nder leydi. Nani ko o wi'i Moussa Mouhammad gam humpitidde himɓe.
Nous avons constaté que toutes les fois
min kisaka e darde ko wakkati fuu nde wi'ama ɗow tano laabi kiite e hakkillo fukkingo fuu gomnanti soogeji wattata woɗɗi nde ɗi gari du ɗi tefatana ɗi gaɗa ko yadata e haggade ɗum ɗo himɓe kaani dogga laawol wurtade holla mettorgal ɓernde mum laawol noon ko dewtere laamu leydi Niger e laabi goɗɗi andani. Miɗen kaani teddinde laabi ɗi suudu sariya ndun hoƴƴi ɗin woɗɗi wi'ama ba hoorejo leydi nde suudu sariya ndun hoƴƴi laawol no hani tokkalngol ndenne ɗum hegaki ko horeɓe sarusiji mbawta tokkude laabi koƴaɗi gam tokkugol maɓɓe laabi ɗin waddata potal nder leydi
et la tranquillité donc d'un pays.
Mohamed Moussa waddani en habaru o dow filla latol bal mena Niger latoɓe bal mum ɓe gaɗa duuɓi laso e tati hannden latidotay sukaɓe e talomo Burkina Faso ton Wagadougou to Silman Mohamed ardiɗo fedde kokkoɓe habaru dow latol bal. Latol bal gol no wodani leydi Niger mana mawɗo. Nani ko o wi'i Moktar Hammadou gam famtinde himɓe.
Nder duuɓi nayi fuu no woodi batu mangu ko fijoji olympique no woodi latol bal gattengol ko laati espoir fedde latoɓe bal tawande nder mena ɗum ƴewta ɓe ɓuray duuɓi nogay e tati ndenne fedde leydi afrique hawjinde latol bal sigili ko lata bal ittodira ɗum leydi Niger du no gatti tammude ɗum du pelle tati garɗe arande ɗen jahata dow inde afrique ko fijo olympique waɗo tokiyo ngo nder duuɓi ujunaji ɗiɗi e nogay Amadou ni paama ko fedde leydi Niger hawjinde lettol bal wadi dum sabake ko sukabe latobe balbe burayi duubi nogay be ngadi lettol bal do nokku be burayi duubi nogay e tati be dum duugam Niger hore mum no sigili wadde lettol bal ko kuppo sukabe fotorbe ko Afrika der duubi ujunaji didi e sappo e jeenay le nyame e maradi
Kenga Alkamisa Hamani Isaka gado yaadu koyde gam fuddude hakkilo himbe har wartirde jam e potal chaka himbe yotti dogon duci kiloji hamre e lasojinai. Hamani Isaka oni woytarake sanne rafi jabboraki no wodirde nokkuje to tokki o yawti miccintinan himbe duni ko gam 18 december gado to gado tedo ton andan zender sabuwa neddo wonno wada yaadu met yaadu koyde be he gam sembin dinde endan chaka himbe nani ko wi Abdul Aziz Danduma.
L'objectif même de la marche
mana dilludu amdi woni tindinde sukabe mede ummatore han ko darta far filla portal e jonde jam ko buri wadde der gondan kano portal woni yaadu yeso leddi le Niger jonde jam no wodi gamde jonde jam wala mi dilleta e koyda am nyame yaade sender tabe mi hebay sa dorda puddum wadde dilludu dum warde jon duubi nayni bara woni mi dilli sender yaade tawa der lawal tawa sa kola sa dorda fu wala ko woni henni woni horebe tawabe der no kuje be wiobe kebay habaru do dilli du ando bawta jippinde ka
fina tawa jamu e cellal fijoji pirtor balli e golleji
nyande fu do studio kalangu yewtere pindinon
yude altinere fayade aljumare e dengal bellare yande joyi e mintaji sappo e didi e fulfulde yande joyi mintaji noga e jeddi hausan kore yande joyi e mintaji chapanna e didi e germare yande joyi e mintaji chapande joyi e jeddi kerol jeddirnde fu e francire yande jegom e mintaji sappo e didi
studio kalangu yadu leydi Niger. Jobdidi janginobe ligotobe fu sarusi Niger Post wadata dum dum woni lawol gol minister kawjido kawrol jawdi leedi singi der andinore mun sappo didi lewru novembre du nyame dum fuddete illabato lewru du lawol gol du no lawol non nafowol janginobe ligotobe illa sappo e jew lewru novembre dum fuddi windude inde mabbe e mojjinde dere jobdiji mabbe nani ko Idrissa Kane ardido Niger Post wi'i tarnan fuda Ahmed gam humpitidde himbe janginobe ligotobe fu diga hande Niger Posite joboyte de do nyame non jomun tawa nade de redu leedi non dum woni lawol gol minister kawjido jawdi leedi singi hanono Idrissa Kane ardido Niger Posite haliri dum lawol gol nafoan janginobe ligotobe sanne
la bancarisation
noni be jobirte der bankial laabi kewdi tokkete arande de ni inde nimbe bindete do dereji e tobe tawa hande wiide no tefam wada dima jobdi gollobe ligotobe dum boyan dereji din fuddirta kenak der lokko jidin gina ko yehe to sarusi kawjido jandeji bo region on warato ministere de dum do saydi reji di njare do mba ko dum da no yottoto jetati ma sappo leru no ko dimma jobdi din wade amma hawtade e gollal gal min cigili e ministere hawjinde arzuku leydi den de reji di no gattete le ordinateur ko wurtinta inde himbe ben do de reji heba seni gollobe gomnanti ben jobbe fu be jobite e janginobe ligotobe be
Niger Posite no wodi gollobe kejube non fu de redu leydi watta janginobe ligotobe be jobama
on va faire le pilote de Niamey
min puddira Niamey heba dun sigilire no wodire illu jango dumi ngada joda kalen do jawdi ko gollirte der dubujinaaji dedi e sappo e jeenay dum min kalan do sadormaaji e golle do mude Niger Posite misali filla himbe heybe warobe koje cede der mum be kambe gollobe ligotobe to gollobe kani beyde du min beydan don gahande mi andi dima ligotobe tobe den no wontiri der leydi din fu wodi dum miden pami le region tobe buri dudde denne min gattan golli tirdi kandudi heba dum wadire no wodiri
tout se passe bien
dum woni beydari jangino ligotodo der irjobol Niger Postugol
ils seront dès à présent
na fakka ko tawale mo ni woni be keba njobdi mabbe de handi e ko yaabi didabe ngel cede desol cede der banki angal du budi hamre dum ummoto e mabbe seni cede den no dudi yarte keme jego ma keme jeddi dum do jangino ligoto on no yan du dalla mudu kanyu wadi ko kambe kai budi hamre tan woni ko be njobata tatabengel deni jomun no yidi sodde gineji pamarigon min koytinana dum kanon jomun no yian der desol cede le banki angol dum wodani dum koyirnda sanne
sous lequel il sera à l'aise
bandiraɓe tiniɓe habaruji studio kala nguɗo yewtere meɗen pindinol dow filla jarol jobdi janguinoɓe luygotoɓe toon Niger posti kokkol habaruji meɗen ɗi timmata hannden sey accen gungu daman dantani wara hokka habaruji e hawsankore. Salamu aleykum.